kesho ya neema. Natabili kesho, kwani kesho ya baraka. Natabili kesho, kwani kesho ya kufunguliwa. Natabili kesho, kwani kesho ya ushindi. Cause it's my day, nitasimulia. Huku nikicheka matatizo yangu nilopitia jana. Tomorrow is my day to do something I want it. Tomorrow is my day to be someone I want it. Kuzaliwa nikajutia, nilimwomba Mungu hakusikia, nilidhani nikasahau ndo msimamizi wangu, tena amechika tima yangu. Mana fedha dhahabu vyote vipo kwake, heshima amani tele tapata kwake. Cause it's my day, nitasimulia. Huku nikicheka matatizo yangu nilopitia jana. Tomorrow is my day to do something I want it. Tomorrow is my day to be someone I want it. Something I wanted. Tomorrow is my day to be someone.